ama.unaux.com.
Yeah, I always number one. I always number one. I always number one. Yeah, I always number one.
Bama loves the boy trigger.
I boss and dealing this wonder. I boss and dealing this wonder. I boss and dealing this wonder. Easy. They could toss a noiting oil. Pali bossy, palloiting oil. Gully bossy, palloiting oil. Easy. They could toss a noiting oil. Pali bossy, palloiting oil. Gully bossy, palloiting oil. Choi ambalandila ni money. Mwalandili dwa ine ni pasitha mohoni. Ah, kwa tisha futa ni chanti. Koloa mutempa muno mutafala bandani. Ah, abusa ndi chiwanda, chiwanda. Ndikati ndi chiwanda muvesese. Abusa muvesese. Ah, abusa chiwanda, chiwanda. Ngati nkoteka chiwanda changa chimuchotse. Abusa muchotse. Ndi kutosa anointing oil. Kutiti choteka ye chiwanda chamayo. Kena kachi wanda chamani kachi mene chikupangito fusila kaza figa. Abusa ndilindisi wanda. Abusa ndilindisi wanda. Abusa ndilindisi wanda. Easy. Ndi kutosa anointing oil. Palipose paloiting oil. Kulikose kwa loiting oil. Ni kutosa noiti oilo. Pali bose pa loiting oilo. Kuli bose kwa loiting oilo. Ni kutila holy water. Dijose chiwanda chopangeta titi uzipota. Ano ni malo yele tedwa. Wala nililwa ndipo chiwanda chicho sedwa. Si wanda nizose koma zina ndiwesi. Chiwanda chichoka chikomani pasa tensi. Chiwanda choka fula. Chuma nipangeta paka dipo sekunzibula. Abusa ndilindisi wanda. Abusa ndilindisi wanda. Abusa ndilindisi wanda. Easy. Ni kutosa noiti oilo. Pali bose pa loiting oilo. Kuli bose kwa loiting oilo. Easy. Ni kutosa noiti oilo. Pali bose pa loiting oilo. Kuli bose kwa loiting oilo.
Yeah, ndikuziwa kuti pamakhala zinthu zina zake zimazakulowa after pa zochitika zina zake ndino ndibwino kumabona zinthu zisanafike kuvuta. Yeah, ndibwino kumabona ma guys kumapita ku tempo kukagwada kwa pastor
Mhoni. Download great music from ama.unaux.com.